Welcome to the fire department. I go by the name of D-Check Mafia. All Stars Music Entertainment.
Remember where you go from. Zambian Music Plumbers, .co.
Yeah. Nichoka kumatero zina yanga tine mpundi Nazipeza jere kamba kosa kila fudu Amaina tate anafa nkala na bambuya Na bafana wanga watatu wakaripo kula Skuru ninarekeza no financial maso Chito nazo kuvuta popeza it's a hustle Nga wojeza wapaka ze upeza sizikwana Unga chite branji mapresha niyoka kana Tinachaya break in na wanzanga shopu ya mwenye Nompeza akarimo wanzanga reka wamenye After tatenga start Tapanja embeke za vaka Wagai nombo kamba stinga musi ya peme Ndala mafuru monga pamera Kansiti na kopewa mukati mwenze makamera For me it's all over Me serving a life Sentence yopa ya mtu wawe city light Ndawa pano Idi bad situ Idi bad situ Idi bad situ Ini ni true story ene ni kucheza mtu wanga Idi bad situ Idi bad situ Idi bad situ Iyi ni true story ene ni kucheza mtu wanga Zina yanga ndine heren ningara kwa choni renge Nezeo kwa tiri wa elo fose venze kenge 10 years mchikwati Wana body 5 Wamuna wanga no nitaba how do I survive Nata kwa cheba mbo chinja maleti na maout Nikafunsa nifora mambama ni uza get out Drama siba siya vokutia baba na paribe Kubani babaya kunyumba baka mbabaribe Kugonera ya sholo kalembla ya pachishala Nderu kutua kumbari safa kila kukumana Kungoti futisa hapa pena fika na vama lafu Sini ngangene mosini za kubisa No option usiku nmazi peza pa street Makeup uviwero panja mumbali siriti Wona love inemuliwe ni wona mo client Mapisi weki ni nice Sabati I was fat Ninkarida wana kutinsa kireko wadge You can have me for a night But infunka ni kuchaji Unga ni konde but love siri pira mabuse Ine ni job uene I am a choose Ndaba pano Idi bad situ Idi bad situ Idi bad situ Iyi ni true story ene ni kucheza mungu wanga Wakamba ndine rapper ni maflowa zina ndine sprite Dream yanga nkuimba kochena emoroba slap D Kupondi ni okosa ni ngala na stepmother Akonda vana wake nama ni wona wafuaka School fees na ripirida membership ku studio I know I'ma make it nizi but you need a good job But nili mumashoko Bondi wana nipisha Nzakati abuisa benzo ni doubt anka indopisha Kagero nenzo konda ni nadampa kenzo jesa Pena ni mankala suicide but it's in my esa Ni mazibili vamu Nabo madije ni nambera kutiva kulize koba funo diamo Nkala na wagai gai muanurumu popa Nilispe mutumba pano nilipena pota Singa kulize tomato ene music indie kori Nikendi selu la tamba papu mifuta sorry But nili bad speech Nili bad speech Nili bad speech Iyi ni true story ene ni kucheza mtu wanga Nili bad speech Idi bad situ Idi bad situ Iyi ni true story ene ni kucheza mtu wanga D-Check It's a complicated situation
Remember where you got it from Zambian Music Plumbers, .co